Na ri kha ḓivha ro dzula hafha tshipise vhatshilisi vha Phalaphala FM Hanyani Secondary School, ndi tshikolo tsha nṱha tsha Hanyani, hune una mushumo muhulwane nga maanḓa 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 maanḓa. Vho vha pfa ndi tshi khou amba na vha ABSA uri vha ḓa vha dzhena hani kha mushumo hoyo, vha hone vha qhubeka fhedzi hai vho ranga phanḓa ho mushumo hoyo ndi ba University of Johannesburg. Ndi khou amba na Vice Chancellor Bo Litlhiwe Kwampedi u bva University of Johannesburg. Vho swika fhano tshipise ndi matsheloni ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya mufaro.
Matsheloni avhuḓi vhukhaladzi vhuvuwa.
You came here, you were trying to flaunt that you can speak the language, so let's continue with the language.
No, my Venda is terrible.
Is it?
Yeah.
No, it's not bad. You can polish here and there, but
that's
you're
right.
Good. You're
yeah,
good.
Yeah.
Welcome to Parapara FM.
Amanda Kaladzi, thank you for having me.
This is a great job you're doing as the University of Johannesburg. Just give us a bit of background.
Yeah, look, I won't give you a long story because we've been involved in this area for over 15 years.
Are you kidding me?
Yeah, we've been working with Msanda Vulichani, Msanda Wamatata Nimbodi, and Kwakwani.
Mm-hmm.
And then my colleagues, when they were driving past Hanyani School, they thought, let's pop in and see what is it that we can do to support the school.
Mm-hmm.
And we started with a learning center with satellite internet and computers. And we saw the pass rate, metric pass rate, go from 50-something to 90-something.
Mm-hmm.
And now we have
impressive.
A borehole.
Mm-hmm.
Extremely good, you know.
Mm-hmm.
We sunk boreholes here. Now they have water. And you know what happened? When we came here last time, we saw kids walking from early in the morning to school.
Mm-hmm.
And then we went out looking for a partner. And we found that partnership in APSA and Quebeca to provide bicycles so that these kids, you know, can cycle and be at school on time and they are not tired.
Mm-hmm. Mm-hmm. Let's go for an ad break before we could continue, because there's a lot to talk about. When you meet students, especially those are in grade 12, when you ask them, where do you want to go after matric, they mentioned UJ.
Good.
Maybe that is the reason why you are really assisting. Let's go for an ad break. Rionoma, the Rikobu ya Richesa Panda, na Nyambezana Yashu, na Bo Litlhiwe Kwampedi, the Vice Chancellor wa University of Johannesburg. Rotlas Karin Memadi hafho ri mbo ḓi vhuya ri tshi isa phanḓa na muyeni washu.
Ri na nyambo khathihi na mvelelo dzo fhambananaho, fhedzi zwine ra fana khazwo ndi zwa uri roṱhe ri ṱoḓa mbulungo i ṱhompheaho kha vha fulufhele clientele, kha u vha ṋea phoḽisi ya mbulungo i fareaho ine ya badela hu saathu fhela awara dza 24. Kha vha rumele ipfi Phalaphala kha nomboro dzi tevhelaho dza 37128. Ndi ipfi Phalaphala kha 37128. Kha vha rumele zwino. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Ndi tshiimiswa tsha vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama vha tshiofisi. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
Mufaro na Robiwana Thengwe kha Phalaphala FM.
Fumbili nthihi minete uri vha kha wara ya vhufumi na muvhili ri nanwi misi yoṱhe ri khou isa phanḓa na muini wa Shubo Litlhiwe Kwampedi, Vice Chancellor wa University ya Johannesburg. Vho no amba hafha uri a si u thoma vha tshi ḓa hafha, vho no shuma na mivhundu minzhi hafha lwa miṅwaha ya 15 yoṱhe, ane a tou vha mafhungo avhuḓi tshoṱhe. Zwino vha ri vha tshi khou fhira ḽiṅwe ḓuvha hafha vha lavhelesa vhashumisani na vha lavhelesa uri afha ri nga itani hafha tshikoloni tsha Hanyani, ane a tou vha mafhungo avhuḓi. Fhedzi vha tshi lavhelesa tshikoloni hetshi vha wana uri mvelele dza hone dzine vhana vha dzi wana dzi kho engedzea no engedzea no engedzea, zwa vha ṱuṱuwedza uri vha vhe tshipiḓa tsha mushumo hoyu. But if I may ask, what encouraged you to start those projects in the beginning? Because some people